Barua mokuongo mar Johana. Johana mokuongo, achiel. Wandikonu kuom wach mar ngima mosebetie nyaka achakruok. Wasewinje kendo wasenene. Adier, wasenene gi wang'wa kendo lwetwa bende osemule. Kane ngima no ofwenyore, to ne wanene. Mano emomiyo wawuoyo kuome, kwanyisou wach ngima mochwere nyaka chieng' mane ni kod wuoro. Kendo mane ofwenynwa. Wanyisou bende gik ma waseneno, kendo ma wasewinjo, mondo ubed e achiel kodwa, kaka wan bende wan e achiel gi wuoro kod wuode Yesu Kristo. Wandikonu gigi mondo morwa orom chuth. Wach mane wawinjo ka Yesu wacho, kendo makoro wanyisou ema. Nyasaye en ler, kendo mudho onge kuome kata matin. Kawa wacho ni wan e achiel kode, to eka pod wawuotho e mudho, to wariambo, kendo ok wawuoth e adiera. To kawa wuotho e ler kaka Nyasaye ni e ler, to wan e achiel ng'ato gi ng'ato, kendo remb Yesu wuode puodhowa kuom richo wa duto. Kawa wacho ni waonge richo, to wawuondore kendwa, kendo adiera onge e chunywa. To kawa hulo richowa, to oweyonwa gi. Kendo opuodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare. To kawawacho ni ok wasetimo richo, to wamiyo odoko jamriambo, kendo wachne onge e chunywa. Johana mokuongo, ariyo. Nyithinda, andikonu wechegi mondo kik utim richo. To ka ng'ato otimo richo, to wan gi jakony masayonwa wuoro. En Yesu Kristo, jal makare. En e misango magolo richowa, to ok richowa kende ema ogolo. To ogolo koda ka richo mag piny duto bende. Ka warito chik Nyasaye, eka wan gi ratiro ni wang'eye. To ka ng'ato wacho ni ong'eyo Nyasaye, to ok orito chikene, to en jamriambo. Kendo adiera onge e chunye. To ng'ama orito wach Nyasaye ema hera mohero go Nyasaye oselosi mobedo malong'o chuth. Mano e kaka wanyalo bedo gi ratiro ni wan jo Nyasaye. Ka ng'ato wacho ni en ng'at Nyasaye, to nyaka ngimane bed machal gi ngima Yesu. Osiepena, chik ma andikonu ni ok en chik manyien, to en chik machon ma usebedo go nyaka achakruok. Adier, chik machon no e wach musewinjo nyaka achakruok. To kata kamano, chik ma andikonu en chik manyien, kendo adiera mare ineno kuom Kristo, kendo ineno kuomu, nikech mudho rumo, kendo ler mar adier koro osechako rieny. Ng'at ma wacho ni nie ler to mon gi wadgi, pod nie mudho. Ng'at mohero wadgi osiko e ler, kendo onge gimoro kuome madimi ochwanyre. To ng'at mamon gi wadgi nie mudho, kendo wuotho e mudho, ok ong'eyo kuma odhiye, nikech mudho oimo wang'e. Nyithinda, andikonu ni mar richo uowenu e nying Yesu. Wuone, andikonu nikech ung'eyo jal mosebetie nyaka achakruok. Yawuowi, andikonu nikech useloyo ng'ama rach. Un nyithinda, asendikonu nikech ung'eyo wuoro. Un wuone, asendikonu nikech ung'eyo jal mosebetie nyaka achakruok. To un yawuowi, asendikonu nikech utegno, kendo wach Nyasaye odak eiu, kendo useloyo ng'ama rach. Kik uher piny kata gik manie piny. Ka ng'ato ohero piny to hera mar wuoro ok nie iye. Nikech gik moko duto manie piny, kaka gombo mag ringruok, gi gombo mar wang', kod sunga ma ji sungorego kuom gik ma gin go, ok a kuom wuoro, to gin mana mag pinyni. Pinyni kadho, kaachiel gi gombone, to ng'ama timo gima Nyasaye dwaro to osiko nyaka chieng'. Nyithinda, giko koro chiegni. Ne onyisu ni jasik Kristo nobi, to koro wasik Kristo mang'eny osetucho. Omiyo wang'eyo ni giko chiegni. Ne giweyowa nikech ne ok gin jowa. To kadine gibed jowa, to dine gisiko kodwa. To ne giweyo wa mondo ong'ere malong'o ni giduto ok gin jowa. Un ema ng'ama ler osewirou. Omiyo un duto ung'eyo adiera. Andikonu, to ok nikech ukia chik. To andikonu nikech ung'eye. Bende ung'eyo ni onge miriambo mawuok kuom adiera kata matin. Ja miriambo en ng'a? Donge en mana ng'at makwer ni Yesu ok en Kristo? En e jasik Kristo, nikech odagi wuoro kaachiel gi wuowi. Ng'at modagi wuowi ok nigi wuoro bende, to ng'at moyie wuowi ema nigi wuoro bende. Un to ne uru ni wach musewinjo nyaka achakruok osiko e chunyu. Ka gima ne uwinjo nyaka achakruok nosiko e chunyu, to pile unusik ka uni achiel gi wuowi kod wuoro. Mae singruok mar ngima manyaka chieng' mane osingore ni nomiwa. Asendikonu wechegi kuom jogo madwaro wuondou. Un to, roho mane Kristo omiyo uosiko kuomu. Omiyo ok uchando ng'at mapuonjou. Nimar roho puonjou gik moko duto, kendo puonj mare en adier, ma ok miriambo. Kuom mano, sikuru kuom Kristo mana kaka roho osepuonjou. Adier nyithinda, sikuru kuome mondo ka chieng' moro ofwenyore, to wabed gi chir. Ka waonge gi gima dimi wiwa kuod e nyime. Ka ung'eyo ni en ng'at makare, to nyaka ung'e bende ni ng'ato ka ng'ato matimo gik makare en nyathi Nyasaye. Johana mokuongo 3. Mano hera maduong' manade ma Wuoro osenyisowa kuom luongwa ni nyithind Nyasaye. Adier, wan nyithinde. Gimomiyo piny ok ong'eyowa en ni piny kia Nyasaye. Osiepena, kata mana sani wan nyithind Nyasaye. To kaka wabiro bet pok ofwenyore. To wang'eyo ni ka Kristo fwenyore, to wanabed machal kode nikech wananene kako chal. Ng'ato ka ng'ato man gi geno ni kuom Kristo pwodhore owuon mondo obed maler, mana kaka Kristo bende ler. Ng'at matimo richo ketho chik, nikech richo en ketho chik. Ung'eyo ni Kristo nofwenyore mondo ogol richowa. En to oonge gi richo. Kuom mano, ng'at mosiko kuome ok tim richo. To ng'at matimo richo pok onene, bende ok ong'eye. Nyithinda, kik ng'ato wuondu mi ulal. Ng'at matimo gik makare e ng'ama kare, mana kaka Kristo bende ng'ama kare. To ng'at matimo richo en ng'at Satan, nikech Satan osiko katimo richo nyaka achakruok. To Wuod Nyasaye nofwenyore mana ni mondo otiek tich Satan. Ng'at ma Nyasaye onyuolo ok tim richo, nikech koth Nyasaye nie iye. Ok onyal timo richo, nikech en ng'at ma Nyasaye onyuolo. Pogruok manie kind nyithind Nyasaye gi nyithind Satan ong'ere kama. Ng'at ma ok tim gima kare, kata ma ok ohero wadgi, ok en nyathi Nyasaye. Wach musewinjo nyaka achakruok en ni, ng'ato ka ng'ato nyaka her wadgi. Kik wachal gi Kain, mane odoko nyathi ng'ama rach mi onego wadgi. To ere gimomiyo Kain nonego wadgi? Donge nonege nikech timbene ne richo en owuon, to timbe owadgi ne kare. Owetena, kik ubuogi ka uneno ka piny mon kodu. Wang'eyo ni wasea e tho, mi wadonjo e ngima. Wang'eyo kamano nikech wahero owete. Ng'at ma ok ohero wadgi to osiko e tho. Ng'at ma mon gi wadgi en janek. To ung'eyo ni janek onge gi ngima manyaka chieng' kuome. Koro waseng'eyo ni hera en ang'o, nikech Kristo nochiwo ngimane nikech wan. Kuom mano, wan bende onego wachiw ngimawa nikech owetewa. Ka ng'at man gi mwandu oneno wadgi moro ka onge gi gima dokonyorego, to otamore konye, koro ere kaka hera mar Nyasaye nyalo siko e chunye? Nyithinda, kik waher ji mana gi dhok kende, to nyaka waher ji gi tim kendo gi adiera. Mano e kaka wabiro ng'eyo ni wan joma luwo adiera. Kendo ok wanabed gi luoro e nyim Nyasaye ka chunywa nyisowa ni bura oloyowa. Nimar Nyasaye duong' moloyo chunywa, kendo ong'eyo gik moko duto. Osiepena, ka chunywa nyisowa ni bura ok oloyowa, to wanyalo biro e nyim Nyasaye gi chir mondo wayud gik moko duto ma wakwayo kuome, nikech wamako chikne kendo watimo gik malong'o e nyime. To chik ma Nyasaye omiyowa en ni mondo wayie kuom nying Wuode Yesu Kristo, kendo waherre ng'at gi ng'ato mana kaka nochikowa. Ng'at momako chik Nyasaye osiko kuom Nyasaye, to Nyasaye bende osiko kuome. Wang'eyo ni Nyasaye osiko kuomwa nikech Roho ma osemiyowa. Johana mokuongo 4. Osiepena, kik uyie ni ji duto mawacho ni nigi roho adier. To temgiuru mondo une ane ka roho ma gin gono oa kuom Nyasaye. Nikech johul wach mang'eny mag miriambo osebiro e piny. To yo ma unyalo ng'eyogo ni en roho mar Nyasaye ema. Ng'ato ka ng'ato mahulo ni Yesu Kristo osebiro e ringruok nigi roho mar Nyasaye. To ng'ato ka ng'ato ma ok hul ni Yesu nobiro e ringruok onge gi roho mar Nyasaye. Mano e tich ma jasik Kristo tiyo. Usewinjo ni jasiguno onego bi, to kata mana koro ni enie piny. Nyithinda, un nyithind Nyasaye, kendo useloyo johul wach mag miriambogo, nikech jal manie iu duong' moloyo jal manie piny. Gin to gin mag piny, omiyo giwuoyo kuom gik mag piny, kendo piny winjogi. Wan to wad mag Nyasaye, omiyo ng'at mong'eyo Nyasaye ema winjowa, to ng'at ma ok ja Nyasaye ok winjwa. Mano e yo ma wang'eyogo pogruok manie kind roho mar adiera gi roho mar miriambo. Osiepena, waherreuru, nimar hera en mar Nyasaye. Omiyo ka ng'ato nigi hera, to en nyathi Nyasaye, kendo ong'eyo Nyasaye. To ng'at maonge gi hera ok ong'eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera. Nyasaye nyisowa hera moherowago kuom oro Wuode ma miderma e piny ni mondo wayud ngima kuome. To hera mar adier ok en hera mane waherogo Nyasaye, to en hera mane Nyasaye oherowago kuom oro Wuode ma miderma mondo odok misango mar golo richowa. Osiepena, kaka mano e kaka Nyasaye noherowa, to owinjore wan bende waherre. Kata obedo ni nyaka nene onge ng'at moseneno Nyasaye, to ka waherore waduto, to Nyasaye osiko eiwa, kendo herane chopo tichne kuomwa chuth. Wang'eyo ni wasiko kuom Nyasaye, kendo ni Nyasaye bende osiko kuomwa, nikech osemiyowa roho mare. Waseneno ni Wuoro nooro Wuode mondo obed jawar mar piny, kendo wanyiso ji wachno. Ka ng'ato oyie ni Yesu en Wuod Nyasaye, Nyasaye osiko eiye, kendo en bende osiko ei Nyasaye. Wang'eyo hera ma Nyasaye oherowago, kendo wageno kuom herano. Nyasaye en hera, kendo ng'at mosiko ei hera osiko ei Nyasaye, kendo Nyasaye osiko eiye. Ka hera malong'o opong'o chunywa, to wanyalo bedo gi chir chieng' bura, nikech ngimawa e pinyni chal gi mar Kristo. Luoro onge ei hera, kendo hera mar adier riembo luoro. Luoro en kum. Omiyo ka ng'ato nigi luoro, to pok ochopo e hera mar adier. Nyasaye ema noherowa mokuongo, mano emomiyo wahere kaachiel gi ji mamoko bende. Ka ng'ato wacho ni ohero Nyasaye to omon go wadgi, to ja miriambo, nikech ok nyal bet ni ng'ama ok ohero wadgi moneno nyalo hero Nyasaye mapok oneno. To chik ma waseyudo kuom Nyasaye ema, ng'ama ohero Nyasaye nyaka hero wadgi bende. Johana mokuongo 5. Ng'ato ka ng'ato moyie ni Yesu e Mesia en nyathi Nyasaye, kendo ng'at mohero wuon nyathi to ohero nyathi bende. Kuom mano, ka wahero Nyasaye kendo wamako chikene, to eka wang'eyo ni wahero nyithind Nyasaye. Nikech hero Nyasaye en mako chikene. Chike Nyasaye ok tek rito, nikech nyithind Nyasaye duto loyo piny. Yie ma wan go kuom Nyasaye ema oseloyo piny. Ere ng'ama oloyo piny? Ng'ama oloyo piny en mana ng'ama oyie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye. Yesu Kristo e jal mane obiro gi pi mar batiso ne kod remo mar thone. To winjuru ni ne ok obiro gi pi kende, to nobiro gi pi kendo gi remo. Roho owuon nyiso ni mano en adier, nikech Roho e adiera. Nitie gik moko adek manyiso ni mano en adier. Gin Roho gi pi kod remo, kendo gik moko adekgo nyiso mana gimoro achiel. Ka wanyalo yie ni weche ma dhano wacho gin adier, to nyaka wayie gima Nyasaye wacho moloyo. Kendo Nyasaye owuon osenyisowa ni gima owacho kuom Wuode en adier. Ng'at moyie kuom Wuod Nyasaye to ong'eyo e chunye ni gima Nyasaye wacho en adier. To ng'at ma ok oyie Nyasaye miyo Nyasaye doko jamiriambo, nikech ok oseyie gi gima Nyasaye osewacho kuom Wuode. To gima Nyasaye osewacho ema osemiyo wangima manyaka chieng', kendo ngimano ni kuom Wuode. Ng'at man gi Wuowi to nigi ngimano, to ng'at maonge gi Wuod Nyasaye to onge gi ngimano. Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung'e ni un gi ngima manyaka chieng'. Wageno kuome chuth, nikech wang'eyo ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwarone, to owinjowa. To ka wang'eyo ni pile owinjo kwayowa kamano, to wang'eyo bende ni osemana miyowa gik ma wakwayo. Ka ng'ato oneno wadgi katimo richo ma ok kel tho, to mondo olam ni Nyasaye, to Nyasaye biro miyo wadgi no ngima. Mano timore mana ni joma osetimo richo ma ok kel tho. To nitie richo ma kelo tho. Ok awachi ni mondo olem ni ng'at mosetimo richo ma kamano. Gik moko duto ma ok kare gin richo, to nitie richo ma ok kel tho. Wang'eyo ni onge nyathi Nyasaye mosiko katimo atima richo, nikech Wuod Nyasaye orite, omiyo ng'ama rach ok nyal mule. Wang'eyo ni wan mag Nyasaye, to piny duto ni e lwet ng'ama rach. Wang'eyo bende ni Wuod Nyasaye osebiro, mi omiyo warieko mondo wang'ego Nyasaye mar adier. Wan kuom jal mar adier, ma en Yesu Kristo Wuod Nyasaye. En e Nyasaye mar adier, kendo en e ngima manyaka chieng'. Nyithinda, tang'uru ni nyiseche manono.